New get text kila saa za uko Sufike hapa sukami hivi ndiyo Kufika hivi naona meze me chrome
Shots, shots, kopato
Nikona marafiki dhana
Dhana
Wa uko na pesa tena sana
Sana
Shida wako kazi mchana
Hey
Usiku wanalewa na kuchana Nikisikia form minakimbia Shots tunamwagia mapema na sana Ukiona brana kupigia Akiwa na kevo
Pambe na wasichana
marafiki wa gin utalewa anytime any day ogopa marafiki wa whiskey utazima by force anyway air force 24 madj pre game tukiwa kwa highway unazimia kwa club kesho tutoe log tulewe again and again
tushafika